twala nnyo tubonyebonye nnyo munnange luno lwe baatukomeza mu Kampala mbiru z'empewo ezikunta tuyise mu bizibu bingi ng'ab'emikwano teryatutansa atalina ssente onodda wa ssebo obwavulumbe abo botunuuliza ekisa ne bosekera si baganda bo kwako ekizibu olabe bakwesamba nnyo bambi muganda wali omuwaati atalikwabulira ne bw'oliba ogudde ku kizibu muganda musente baddewo sente onwanirite nnyo okumponya nga buli kaseera weetala onambula olabe bwendi yuzi walagaso wano lwe bansiba n'omenyamenya empingu zaabwe bempita abange balembererwa bonna bansuula abo botunuuliza ekisa ne bosekera si baganda bo kwako ekizibu olabe bakwesamba nnyo bambi muganda wali omuwaati atalikwabulira ne bw'oliba ogudde ku kizibu muganda wo ssente ssente ye muganda w'omunaku ssebo bangi tubalina naye tebatugasa zibafitina na bukyayi z'endabe mu b'enganda zaffe bw'oba n'ebingi bajja ne boogerera ne museka naabo baagala alina abantu baffe mubeegendereze bazibu abo botunuuliza ekisa ne bosekera si baganda bo kwako ekizibu olabe bakwesamba nnyo bambi muganda wali omuwaati atalikwabulira ne bw'oliba ogudde ku kizibu muganda wo ssente na bukyayi z'endabe mu b'enganda zaffe bw'oba n'ebingi bajja ne boogerera ne museka naabo baagala alina abantu baffe mubeegendereze bazibu abo botunuuliza ekisa ne bosekera si baganda bo kwako ekizibu olabe bakwesamba nnyo bambi muganda wali omuwaati atalikwabulira ne bw'oliba ogudde ku kizibu muganda wo ssente abo botunuuliza ekisa ne bosekera si baganda bo kwako ekizibu olabe bakwesamba nnyo bambi muganda wali omuwaati atalikwabulira ne bw'oliba ogudde ku kizibu muganda wo ssente